Jema Yuge bananyeze dor vanyuma rukweso yogwa nagamba obutagamba ku bakozi ba government na dalaba somesa na abasawo ekivide ko abazi abayizi na dalaba masomero ga primary okoro obubi awamu n'essomero ya secondary n'essomero ya secondary ne masomero ga secondary okolera dalaba obubi oluvanyuma ebigezo byafulumiziddwa n'ekitiko kyongo ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebigezo mu ggwanga ekyoneebo ng'abayizi mu kibiina ky'omusanvu n'essiniya eyookuna bakolera dalaba obubi mu bitundu bino okusinziira ku batambuze Faizo owana basaba abadenga abakozeganya muko na kuri abakozi ba government okuva mu district ya Gabudul batambuze ategezeza nti musera kino embeera batandise okubanga tiyo bali bagirondola bongera okuzura kye kitufu kinyine kya viriddeko atabana okusobola okukola obubi kubanga abasomesa ekyo mukije bazudde ndi basudde ogwanagamba okutambuza bulungi emirimu gyabwe asinzidde mu kokozeganya muko na fe nandangaza nga bage bagenda okukola ebikwekweto okusobola okuzura abasomesa bonna abagenda besuye ogwanagamba mukolo omulimu
taking accountability of their whereabout yomusomesa mwisomero lye ene head teacher anayagani bwanga alina abasomesa ainga cannot account for omusomesa yena anaba ali causing a financial loss to the government era local government financial and accounting regulations ditukugira to making a good the loss by deducting a cent a dollar dana aba ali kufuna ainga tali ikola from the salary ya head teacher but naba tukoze tutionga abasomesa bali kutayo omutima mukusomesa abana headmaster ali kutayo omwoyo mukusupervising abasomesa I think it's improving our performance.